Tolimon, heyankobe tedduɓe taskaram sappo e nayabo dande fulɓe immorde Washington. Komin woni ceerno mo Dumba ko ene wondi e nder filmaji capantati aroji ɗi e hino titoɗe taskaram men noon hande. O ande mawnde e bange cellal leyɗe men sukaɓe ɗuɗuɓe no wuro walla no ñama dorogu wano cocaine, cannabis e noneji goɗɗi. Ɗum noon no adda ñabbuli wona saabu caɗele cellal e nder leyɗe men wano guine. O dorogu noddirte couche ino jaali e nder deɗuɓe sakkitiɗi.
Ko gonga drogo inneteɗon couche ɓenɗo no walde massibo ka leydi men, no walde non seulement laguine mais aussi Sierra Leone e Liberia.
En heɗoto nde jantore nde heblani e Mamadou Sadio Balde gila Konakiri. Yewtiden kadi e malam Moussa Guiré, hertorɗo gandal bonandaji ɗum wiye criminologue jo, ko kanko ardi département janguinowo no caɗele toppitorte ka duɗal polytechnique wonugal Yola e nder diwal Adamawa Nigeria. Ka taƴere ɗiɗaɓere gurdam fulɓe en yewtan hande fi yoga e aadaji ɗi aynoɓe ma wi'en duroɓe fulɓe jogi. Hande e yewtan fi tuppal no wiye monde kadi e sawru ngaynako. Jominatanen fensitugol yewtereji ɗi.
Jowlol sukaɓe.
E lewru jeega ɓuru hitande ujune ɗiɗi e nogas e nayi, gouvernement Sierra Leone toɗɗino wonde haɓugol o dorogu noddirteɗo couche no jeeya e ɓurnaɗi heñorede e nder leydi ndin. Ɗum no wi'e national emergency e engelere. Ɗi e neɗɗo no tawa eko o dorogu moƴƴinirte. E bi'ol BBC, aynoɓe berɗe ɗum woni belayeji e nder Sierra Leone nodduno yo laamugum ɓeydam e polisi ko walla ɓe renugol genale ɗen sabu sukaɓe ɓen watti yahude irtaƴi e fureji. Fahin e nder gon hello hirnange Afrique. Guine kadi e bi'ol ñawdoɓe kippuɓe lorriɓe on dorogu mikkotoɓe couche ɓeydike e nder ɗi duuɓi tati sakkitiɗi. Wuren woɓɓe hino heddade e mum. Mamadou Sadio Balde, nultodiraɗo amen Konakiri, laamorde Guine, yahi e nder cuuɗi ñawdirɗi nawnuɓe batte dorogu. Keɗoɗen jantore makko nde.
Musidɓe, o yii koko wiyete couche ko ɗum oɗo ƴetti ara e wattana yila ono sukaɓe.
Wattangol e hila o suka mo nanuɗon no yewti fi mum ɗo ko dorogu couche o wutti himo waali lattini hay memminagol o wawata. E nder ɗi duuɓi tati sakkitiɗi ɗo wuttugol dorogu couche no ɓeydi e nder Guine e leyɗe kawte. E biol docteur Thiernoba. Docteur Thiernoba noon ko ardiɗo duɗal ka fi kala ko bonata hakkille ñawdirte.
Ko gonga drogo inneteɗon couche ɓenɗo no walde massibo ka leydi men laguine ɗo, no walde non seulement laguine mais aussi Sierra Leone e Liberia. Donc drogo couche ko honɗum. Drogo couche ko jamba ko ɓennata kon cannabis, ko ɗum ɓe killata produit chimique ji goo. On tigui ƴetti haray a yiye lakkere no yalti makko hara mo wembi o yaalsi ɓe ƴettude hara ɓe wondi gore maɓɓe goo jogiɓe pince. Ko on pince ɓe naata ka hunduko ɓe nanga ɗengal ngal motan moɗu ɗengal ngal.
Ko fawi e sukaɓe capannayo e joo o dorogu couche woni ko wari e nder ɓen janngoɓe l'école no woodi. Ko ɗum docteur Thiernoba holli.
Seulement 2023 l'année dernière ko yimɓe capantati e joo sagataɓe Guine en ko feƴƴini e hikka depuis janvier han pen ɗo ko 12 personnes han semaine dernière. O nde yontere ɗo yaawi 4 morts une seule journée.
Fino o fitina ustora duɗal no uddita Konakiri, ñawdoɓe yimɓe woɓɓe no elte hen no wuttoɓe couche ñawdirte. Ko docteur Thiernoba woni ko ardi ngal duɗal.
Minen ko min formu docteur ɓeɓen fino ɓe ñawdira, min forma militaire ɓe, min finoɓe, min renforce capacité maɓɓe fi détection, analyse, répression on fi drogue on, min forma acteur sociaux ɓen.
Ɓe saati ɗaɓɓugol nokkure ka tawata o dorogu couche e fi cocaine e kala ko bonata hakkil hara ñawdete. Suudu ñawdordu wuttoɓe dorogu no sintia tomboliya ka Sierra Konakiri, min tawno ton sukaɓe no waali, woɓɓe ko sabu siɓagol cocaine, woɓɓe ko sabu wuttugol cannabis. Nenen bari ko gollowo ka pharmacie suudu ñawdirdu ton.
woɓɓe ara e ɗo ara ɓe ƴetti couchon, so ɓe ƴetti couchon dengal ngal ngo laafi ma ara ɓe ara ɓe haɓɓa ma ara so ɓe ari ɓe waɗna ɓe consultation woɓɓe woɓɓe kadi ara wata wadde consultation ko urgence direct nde waɗanta ɓe trois jours hara mo ƴettude lekki piqurji ɗi ɓe ƴettatamo bimbe kikiɗe ñalorma après quatrième jour o ɓe gara ko oral comprimé ji ɗi ɓe ƴettano ɗon kadi ɓen jonna ɓe wona ɗo haraɓe en même temps ɓe waɗiro de sévrage on sévrage ko lotugo ƴiƴe maɓɓe ne itta on couchum itta drogon ko ɓanndu maɓɓe trois jours so ɗum ɗon lanni ɓe lutta ɓe jonnide non lekkele ɗen
ɓe ara heɓe fiddi ko lekkele ɗen wallitotoɓe fiyoɓe famodire
wiɓe wimi ɓe inna hiñi hara ɓe andi ko hombo woni hembo ɓe andi oɗo ko herseteɗo ɓe andi oɗo ko teddinteɗo ɓe andi oɗo vraiment to ɓe yewtiramo ɗo
ndu suudu ñawdirdu hino tori faabo hiɓe landi ballal kanko ya Moussa Bangoura o tawdaɗo e sincuɓe nde nokkure heɓi duuɓi tati ɓe holli yimɓe none man no ara ɗon fi ɗaɓɓugol lekki ko ɗum nenen bari woni ko yottini Conakry Mamadou Sadio Balde VOA
a jarama Mamadou Sadio Balde en heddoto guine ton keɗoɗen docteur Amadou Mouktar Diallo on ko ñawdirowo tasakuye no wi'e médecin légiste e francincore Alpha Ousmane Ba landimo holno ɗi produitji guykinoji waylirta hakkille neɗɗo keɗoɗen
ko bonata hakkille hino memo hino yi'o hino suwa ko ɗi woni fayda ko wiyete ko drogue dure hiɗi senda calɗi tati hino toon goɗɗi ɗi ɓenta ko perturbateur ma hallucinogène si a ƴettiɗi ko ya wawa si a hoyɗa e woni a wawi wa wemuɗo goɗɗi no toon ɓenaɗi le dépresseur ɗin noon sa ƴettiɗi wawi wasi ko fetande seeɗa kulol hunde ala e muɗum a ala kadi mapunde tammu noon ko le stimulant ɗen noon ko bewinoji ko ɗin façon ji tati woni ko yinte kon drogue dure
docteur Amadou Mouktar Diallo e hoore ɗin ñamete ji bonnay ɗi hakkille ko ella honɗo ɗum addiroyta yeesatalel nge hutoroyɓe ɓe
ɗum noon no wonde talla lakke ñano si juuti no ɗi wira ɗo ni façon ji ɗin tati iɗi wawa ɓeeɓinde ngandi ndin si ngandi ndin ɓeeɓi ko miijo ngon bontata haqqille ɗen fanɗa tawa joni on tigui ɓe ko famotirtenako hande kadi heɓatako kontama e junujo ma jufollo ma feetuɗo ko ɗum woni ñamowo dorogu kala ko konti fayda feetuɗo si feƴƴi ka ngandi ko tawata ko ɓeeɓa e ñama goɗɗum tere luttude ɗen kadi no ñamo wono ɓerna ɗen ɓay haray ko be ƴiƴannan jokkora ɓanndu ɗum ko woni e landade kon ɓerna nden duɗɗay ko yaawi tawa nde rikkini ɗum adde talla lakkeji goo wano probléme cardiaque pooƴe ɗen ko ɗen duwa lootude e ƴiƴannan ka tawata ɗa ɗuuɗi haa o ɗon ko ɗum woni talla lakkeji ñamugol dorogon si juuti on kala mo ñamminayi goɗɗum e tere ɗen kaɓanndu
ko honɗum gasata waɗeede filo ɗum sakkore ko tohugol kawadagol ngol tun gasay
catagol fi saggago sakkugol ɗum noon ka lowe docteur ɓeɓen ara noon noon ko waajagol waajo fensittina na jama on fof ko honɗum woni lorra o durogu ɗo ɗon haray ko no haana docteur ɓen holla yimɓe ɓen ɗum ɗo no mari nambara si accaka ma toŋaka addayi wemugol wonkiji wani adama kamɓe on ɓe ñamude ɗi ɓen e kadi si tawina kamɓe wemani si ɓe ñaami ɓa ɓe bewayi iɓe wawi addude lorraji e bani adama kawtal maɓe ɓe lutuɓe ɓen iɓe wawi dowlude yimɓe jona juuɓe iɓe wawi hay warde woɓɓe goo tawa hina e sago maɓɓe ɓooni kono noon doole docteur ɓen ko si docteur ɓen addanama ñawdeteɗo on ɓe waɗa catagol toon fi ɗuytugol ko winte ko sévrage ɗuytugol on tigui himmanne durogon seeɗa kono hino farli en fof muɗum surtout docteur ɓen fensita fiya jama o andu bone mumon fewno ɗo
ko docteur Amadou Mouktar Diallo médecin légiste ɗum no gase noddirede ñawdirowo tasakuye heeɗiɗen ɗo joni jaɓɓoɗen koɗo dande fulɓe
koɗo dande fulɓe
wono mi haaliri noon ka tiitoɗe hannde eɗen gondi e malam Moussa Guiré on ko criminologue yo ko ɗum woni hertorɗo andal bonandaji ko kanko ardi département janguinowo no caɗele toppitorte ka duɗal polytechnique diwal Adamawa wonungal yola ka funnange Nigeria mi yewtidi e makko ka téléphone keroɗen malam Moussa Guiré mi yettima ko adi fof yewti en holno Nigeria fewdori e bangal ko sukaɓe ɗuɗɗini e ñamugol dorogu
to naftiraki lekki ɗo no wala haaje ni e nder leddi Nigeria bano andira duniyaru fuu Nigeria ɗum ɗom accaka to ɓaawo hannde to en laarayi biɗɗitol national bureau of statistic bana himɓe haa Nigeria himbe million sappo e joyi digital holli do modira lekki no handayi ha Nigeria. Ko be bidditi be tawini bikkoy sukaabe daga duubi sappo e joyi yahugo duubi cappan e joyi kambe ngoni nder moduki lekki ko handayi ha Nigeria.
Sen tawnori njaramji wano bere haray ko none hombo e di produwiji guikinoji buri duudude hello Nigeria.
Leɗɗe ni ɓe latti gañaaɗe haa dereke en Nigeria ko ko himɓe Nigeria moɗata ko latti gañaaɗum ni ɓurna fuu ayi ɗo jongitiri daga mbal ɓe ɗo mbiya ɗum giya
ndiyam mbeere
yewwa ɗon taba ɓange nden bo fahin e cannabis kanjum woni ɓange yewwa kanjum woni ɓange nden nde woodi lekkiiji goɗɗum en moɗata dalila en nyawda ɓanndu meɗen en itta somri kanjuma a yii to ɓe hoosi haa ɓuri semde kanjuma ɗum nyawna e masin ɗon waato en ɗon mari bana tramal tramadol be nannduɗi kanjum ɓe ɓuri moɗuɗi e Nigeria.
Mala Moussa Guiré anko a criminologiste e holno taskorɗa darande gouvernement Nigeria ngam tippirgol e ɗum tippirgol e o alhaali e maana re'ugol doroguji bonnoji hakkil hara sariyaji ɗi no feppodiri e bone on.
Ɓaawo Nigeria heɓi laamu hoore mum woodi ɗo woodi dikri ɗum ɓe ngaɗi laamu soja Indian Hemp Decree 1966. Ɓaawo ɗon bo 1994 Narcotic and Psychoactive Substances Act ɗum 1994 gomnati e haɓda masin to ha warango ni waɗuki NDLA NAFDAC be Nigerian Custom Services ɗon ni Nigeria ɗo haɓda masin.
Fewndo ɗo ka fewndi ɗo hiɗa yi'i batte ɗen eɓɓooje
gomnati ɗo haɓda masin musamman jotta moɗeteekon ɗum guykinoojum masin ɗo gomnati haɓɓiti ɗo taadi masin lekki guykinooje ko heɓanno ɓe buutu naane jotta warti heɓataa ko ɓe buutu jotta ɗum nawɗum masin ɓe laatake dereke en bo walaa ceede walaa ko ɓe kuwa woɓɓe dalila ɓe ngalaa ceede ɗo ɓe heɓi ɓe acci to nden bo fahin ko laati aynihi kuuma ɗo haɓda masin haa dow daranki haɗki moɗki lekki ɗum ngam jooni to a njaha a yahay to NDLA office a tawa ɗon yimɓe ɗuɗɓe nanngaaɓe woodi woɓɓe feere ɓe ɗon hokka ɓe lekki haala rehabilitation ɓe ɗona ɓe nder jama'aaje ɓe ɗon mboɗita boo masin seeni matsalaaji ko min haɓdata woodi probléme a anndi haala Nigeria corruption ɗo mari matsalaaji sosai nden boo a anndi nokkure to ɗuuɗi hukuma famɗi yimɓeeji ko rentata haala moɗki lekki man ɗo ɓe famɗi ɓe waawata ɓe haɓda kala ɓe waɗa kovarin kala haa pellel fuu ngam man ɗo hukuma warti ɗum probléme masin haa haɗki moɗki lekki haɗeteeki haa Nigeria.
Tipude ɗum aɗa tamƴini lesɗe adunaaru no haani jonnindirte juuɗe ngam haɓude alhaali o.
Jooni ni ko haandi lesɗe duniyaaru kawta ɓe kawta ɓe haɓda ɓe ndaara sukaaɓe meeɗen ɓe warti yimɓe goonga ɓe ɗali moɗuki lekki gañaaɗi ɓe haɓda boo ɓe heɓina ɓe ko ɓe huwa ɓe janngina ɓe daga ko laati diina haa janngirde ko laati je jamanu to ɓe heɓi ɓe ɗacci moɗuki ko aya ɗum naa yi duniyaaru fof yeeso naa Nigeria tan ndennde boo yeeso ɗon en keɓan ardiiɓe kimminiiɓe en keɓan boo ɓe ardana en ɓe kuwana en ko laati hayru.
Mala Moussa Guiré mi jarniima VOA Fulfulde weltanike ma.
Machallah mi yettii Allah barkide.
Daande Fulɓe wonɗon e heɗaade e dow VOA Fulfulde ko min woni ceerno Modou Ba. VOA Fulfulde no heɗee e dow radioji ɗuuɗuɗi e ndeer gure keewɗe wano Fraternité FM Mamu Soleil FM e Évasion FM ɗum ko Konakiri, Waga FM Wagadougou, Radio Sokode ɗum ko e ndeer Togo. Si tawii ɗon faala feƴƴingol taskaram o ka radio mon ino welifi jokkondire e VOA men ballan on kebon yewtere nde yontere kala e hore neware ido mbawi hebude jokkorde nde kallowre amen e kamejaaje rendo ko yo sayido natanten tajere didabere dande fulbe katajere didabere en yewtan hande fi yoga e aadaaji di fulbe durobe andira no jeya edin monnugol na'i e wakkagol sawru gaynaako tagal dum fop rogere diaspora jofinan taskaram o hande ko fi Ballon d'Or Afrique haleten fimu dum woni mbunyare fukkure kanye
ngurndang fulbe
monde hitande kala ngaina kobe no hertina na dabeji mabbe nyallal no wi e tuppal ndanyande be okkora na ima be lamdan e yoga e lekkele ka monde Sherif Diallo nuntondirado VOA fulfulde kolda dum ko ka worgo Senegal tefi andude maana mum hedoden
Tari kamonde non he fulbe eno sifo he dabbal eno wa'i ko he rewbe dum wurti momini jamanka
rewbe ngaddi monde nagge yoyan meya lamdam timmitara bandu birowo o tugal gorel birowel gel nene o ari don wi ge nag timmitama nyande wonyane ge boram mani bandu anyande wurte tan nag ge vipi wutte wonno neddo so owlino law han lamdam yaltan no he mum vipi wutte o dam o si tugayen fo do dira a wutte o tagi nag ge modi dum da dum da yimbe be jattini o debbo o jattini yimba mballondirat susuru mi addana naydi lamdam lamdam wonde ko don fuddi ngaddi ha ngokkana ge a watto be ngaddi ha be juppa e dettawande naydi ngara metta wiire meto metole
monde non eno yar e siruji kewdi nafo e ngurdam naydi ge hitande de momini jamanka
ledde non monne sede ledde monne sede di kewi ha ay goro andal do sabu leful yo wodi ledde monire enen ga monne de addi wodi ko laka wonno nagge nge modi wutte o redundu hebi mawde bari tawi redundu hebi mawde botini suka o yim ya asoy laka asiko bangi dado laka ngol abbi im buna nagge nge ta haadu mantini bofi nagge nge yarna tuti eddi ko sari ta redundu bofi laka ko kan idi e monde o leggal gongal di wodi bi e lalla foro e ngoni lalloje de monirte ko purnay di jibina moniro lalla foro e wada bikkon bale woni don ya fa sesu de nay kangal woni leggal dimmal
monde so yurondirama e lekki tuba ko bebe hay so tawi ki fotani kono in goddondirani non na fewi monde de e lekki safrobe ne handindi e yeru ko cellal bandu nay di bolal addasa docteur Babacar Jonno safro woni handi si wurongo koza
comme je l'ai compris hein il est vie les éleveurs font faire ça donc c'est une méthode de traitement
quand yo mi famu dum mi u gaina ko be no nyawndirani ko tidin e nyawjigo wobbe watti hutorde e hum pitike wonde monde den no jilla e nyamdu vitamin nandudi e ko yeyete e kon ka pharmacie dum ko fere mo yerenom no walla naydin no di jidora no beida nadi cellal hisinadi e kullo e lorray koy koy si nagge yari monde den dira dam magge beydoto ge beydo cellal
had non en ngese na ipenine ko monde wo no safrigal na idi ko dum non rewa ha do na do Sherif Diallo kolda VOA fulfulde
a jarama Sherif Diallo joni halen fi ada goddo kadi andado ka fulbe ben hiden wowi yiude durobe ma wi en aynobe no fali lekkum ka hoddudu mabbe ko woni maana dum e ko woni bote walla hittendi mum ka be fulbe ko Moktar Bari nultondirado amen Bamako lamorde Mali tefi andude dum hedoden jantore makko
no jeya e aadaaji fulbe jogagol sawru dum ko hunde ne be heewa sertude e nder gurnam mabbe tuttu fulbe durobe sawru ko jaadi e mabbe mo be serta Zubbi Diallo e Amadou Diallo
fullo gorko san selli tawe ana jogi sawru sabi sa jogaki sawru tan hunde fu ko wari e maada a wawa riwtude dum ar jaba dogude jaat hunde fu ko wari ema sa de jogi sawru tan ar jogi holare holare Allah du sawru ma du gikke ma du sawru ma ko
fay tan ay poti temede en nagge sauru jokkata dum en sauru duna jogi alhaliji kewdi e jokku ko dabaaji ada den tora sauru sai ko haani wadede sabay wardude dum sauru sai daba du ana jellito fa barmine saade jogi sauru ana nafe
subade leggal wade tengal lu sauru kadi ina itti sanne durobe be ina andi ledde nafoje dabaaji en kettino zubbi jallo
be ana ciwo yal dalil hudum be jogi mudum atan sauru nilbiru sabi atan sauru ndu ana bawli ana sewi a helgul mun an ti wala e tugo dum sey sa wi atan sauru ndu jiru mana ne mudu ana heldi mudum ana ti o sauru so nilbiru iwi hen sauru kelli wala letki ana le perreto ana wi kelli kayi e chamidu dum sauru mudum kayi dum sauru chamika ana rawni ana jogi sembe san me di chabbi tati ni woni so ne ron kaydi wala kana ronka je tawre sawru won
faysu tawi dum ina mauni e nisu fulbe hande jogade sawru fuddi majjude e ngurnam fulbe no tawa e kustabi basi wondo le sahel handen kono fe joni wobbe no keddodi e ngal fina tawa en kettino fa han zubbi jallo e amadu jallo
woyrum dagi loji hala se ngi hedde dawgol to en ana dagi sabi ngi fayso almami ana wada huduba an yian afami an tawese an tuugi sabu nin gorko ka tawri dum dum sawru te se ngi hedde sare tan an mutti san dum am be gen joni ru ko andum ko on fulbe ka wajibi so gorko ka sa jogaki sawru so wana hande bo hande zaman o yimbe kewi wakati en kawri yimbe je be galda alhaliji so ne sala jiyede ana jogi sawru wakati wiyete ne bondo en kuli ay wobbe ngari jaatan jogi cabbe mun gamme yimbe kulal sabi saade jogi sawru tan won yaware won ko da wadde ton tan sawru ndu ka yottu so jom nen no dum wodi so jama o hulbini yimbe cabbi di jokka yimbe be kuli fayir suka be inni be ka be anda yiru teddengal sawru so wana dum ina gamin tawi sawru an jogi teddengal sa
jokkirde dabaaji sawru du ta afiyata na piyo dabaaji heewa saada ni valer dabaaji ko na fatata na afiyata daba kadu ka rentorade sawru wana ko rentorte non latte arande de neɗɗo naɓa sawru ladde joni no duro no wawi ñallude fa hiira tawe naɓata sawru du sa a ƴeewi naydi joni sa yeewi ladde a tata duro no jogi sawru ɗum wakkati muɗum woodi ayyo
fey so tawi kugorgol ɗum ina ɓuyto kono sawru ko hunde woɗande e duroɓe nafoore e nder ladde Moctar Bari VOA Fulfulde Bamako
ande fulbe wonudon e hedaade meden weltani on nokku kala ka gondon e adunaaru tentini jodiibe Kano Nigeria Konakiri Guinée Nouakchott Mauritanie Yola ko Nigeria kadi Dakar Senegal Bamako Mali Ouagadougou Burkina Faso Abidjan Lamor de Côte d'Ivoire Zérékoré Guinée Accra Ghana fa hewta Ngaoundéré Cameroun joni natanen rogere diaspora
Diaspora.
Adi ndi no anda ko nyande no gas e jego sapo e didaburu to Marrakech, Maroc. Inde okado mbunyare fukure kanye Afrika hitande ujune didi e nogay e nay e fenyinte. Yoro mangara nultondirado VOA Fulfulde Paris hertor do fuku kwengal yewtidi e nando be mako ko fati e subagol on fijowo.
Fedde denongal kala ko farti fugu Afrique ne wiye CAF matotir inde cubado yo won ballon kange fettobe Afrique nyane 16 lewru décembre to Maroc ko joyobe be do podundirta dum Ademola Lukman mo Nigeria Cheikhou Girassi mo Guinée Ashraf Hakimi mo Maroc Simon Dengra mo Côte d'Ivoire et Rowan Williams mo Afrique du Sud kono Abou Bakri Ba jaynianke mawdo e ko faye cioftal balli wonno Canal Plus ardima kadi 6 media to Guinée kanko wi wonata ko hakkunde Lukman e Girassi
kanko Girassi e Lukman kam buri yakorede wonde ko gorre mabbe wonata hangadi do en ballon d'or meilleur joueur africain de l'année sa jewi kambe dido ko parmi les meilleurs buteurs en cas de Lukman nani butuji kewdi e club mum kono non Lukman en jogi avantage Lukman woni kanko wonko gagni o dañi rayeji kewdi e club mako o gagni ma trophée continental avec club mako e to kadi sa yi Nigeria équipe nationale o yi ha final hay ko ben gagnaki kono non o wadi coupe d'Afrique mojo donc sa yi ko wadi club mako e ko wadi équipe nationale e dan bay wi de hankadi ni ko kanko woni vraiment grand favori sa parce que Girasi kanyum nam onani o marki bituji kewdi e club mako mais sa yewi Girasi ko e mois octobre tan o fuddi markude bi pour Guinée parce que jodi non quasiment éliminatoire uji parce que ané o fuf o markani hay bi goto e Guinée
to Nigeria non kambe fuf be nangi ko Ademola Lookman mbir mabbe kanyum subete so tayi dum don non wodi kanko lomtoto gonnodo ballon kangé rawane o don kali ko Nigeria umuwiye Victor Osimhen Chaka Adegboye ko jayni yanke to Nigeria
absolument Ademola Lookman il
sa position kanko gonga Lookman o saha buri darade buri wonde darde yettule ko wiyete ko sabu o saha o do Nigeria yum podum kala ta kala be Lookman ko nandi ko pettowo ganda do ganditalo o do saha kam konko buri lollirde sa jeewi kano Nigeria ko woni Nigeria ko woni bado fof wadde so tawi dalo jekki dum ko konko fotu nawde so yawti Osimhen konko ta fotu wadde
ko gine joodi ko non e ko fayo heblanade fijurde fuggu mawdo ne wiye Coupe d'Afrique dum don ala ko way bonande Cheikh Gari baade watat nobe cuqima ha gayni Aboubakri Ba
hamisi ko hadde mabbe joodi eliminatoire do hadde Guinée wadde eliminede ni les votes étaient déjà faits yimbe wotanobe ngoti ha ngasni
bi Guinée wayri etude ballon kangé mo fuggu Afrique gile hitande ujunere ete medde jene e chapaddi jididi didi watno dum ko biete do Sherif Souleyman ne fettatno kep biete do Afia gondo Guinée Conakry VOA fulful de Paris Yoro Mangara
on fami hediyankobe teddube jo fitimi yewtere men dande fulbe hande kono ko adi en sedude e hino kan jallo pular woni farome Jallo gila Senegal pular woni faromen komi woni tiarno modumba hewtinando on dande fulbe imorde Washington mi jarni Abdrahman Dia Lionel Gahima e William Andrade ko kambe mballitilam no dande fulbe hewtira on de yontere do mi jarni kadi nultondirabe VOA fulfulde fop Sadio Balde Mokhtar Bari Cheikh Diallo Yoro Mangara Alpha Ousmane e heddibe fop yiden okkindiri aadi e yontere arore si Allah jabi mido yalani on jam nokku kala ka gondon onon e bengureji mon on jaara.